tukata, wanajizima data ileo. Wana tufuata,
walisema o, walisema ye, walisema bila wao chatuwezi. Walisema sikufanikiwa mpaka wao waongee, mbona leo kuongea hawawezi. Walitaka dilizifikie kwao, ao, ao. Walizani Mungu wao uko wao, ao, ao.
Unawasho upupu, huo upupu, upupu, huo upupu.
Unawasho upupu, huo upupu, upupu, huo upupu.
Tumepanda brandy, brandy. Sazini brandy, brandy. Tumepanda brandy, brandy. Sazini brandy, brandy.
Baba go, mana haikuwa lesivyo. Tulio amin, baitu chimbia mashimu. Si time tunahaso, walisha tuwe tiagano. Hawa kutaman, kuna sisi tunagrow.
Leo tumejipa ta 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 ta. Ndoa na da ta 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 ta. Tumetaka ta 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 ta. Iti wanaju ta 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 ta.
Unawasha upupu, huo upupu. Upupu, huo upupu.
Unawasha upupu, huo upupu.
Tumepanda brandy, brandy. Sazini brandy, brandy. Tumepanda brandy, brandy. Sazini brandy, brandy.